December. December. Wonke umuntu unemali.
Ngoba ngiyithandela ubibhengela ubikhafe. Ngoba ngiyithandela ubibhengela ubikhafe. Ngoba ngiyithandela ubibhengela ubikhafe. Ubikhafe. Ubikhafe.
December. Wonke umuntu unemali.
Babisa bonke.
Ngoba ngiyithandela ubibhengela ubikhafe.